funk.
Rafiki sio paka tumbo moja eti muishe damu. Rafiki anakuaga na utu, anakuaga na ubinadamu. Wasikwambie mi ni mrongi na kujotanganya, wakinikimbia we ubakie. Oh my friend, hujawahi kupretend. Taikifika weekend, nani toto kaspendi. Unanipaga fichechi nikiwaga hapechi. Marafiki zako wako wengi, ila mindo wakweli. I love you my friend, sina mwingine, wewe ndo my friend. Mwah. I love you my friend, asa wengine wanini, wewe ndo my friend.
My friend, oh my friend. Ukiuliza kipi wengi maspichi, ukika kwa kiti ukinyanyuka tu washa kufiksi, wengi ni feki. Wanaweza kukuchi, kuchi, kuchi na yako pisi. Na wanadiriki, riki kuchafua tariziki. Ila wewe my friendi, ujawa pretendi. Usha pambana sana, usha lisevu sana jina. Shaka na wesina, ukiwa na chochoyo hauna. Kama upatu na madeni, shalipa kwangu hauna deni. Iwa peni na iwa ume, wewe, yo my friend.
Nikiwa siko api, ananipigia tunachati. Hata kama siko safi, ananipitia tonde tukapati. Ujero bati, furaha yetu haina shingapi. Boda iko wapi, tukapata hata mishkaki. Nikiwa na marafiki, sinagia maringo. Niko nao kila muda, wananita singo. Kiwa na marafiki, sinagia maringo. Natumia na wewe, nikipiga mishindo.
Oh my friend, haujawahi kupretend. Hata ikifika weekend, unanitoa tukaspend. Tunapianaga vichenji, nikwaga hapechi. Alolo, sisi ndo marafiki wa kweli. I love you my friend, sina mwingine, wewe ndo my friend. I love you my friend, asa wengine wanini, wewe ndo my friend. I love you my friend.
Nikiwa siku wapi, ananipigia tunachati. Hata kama siku tapi, ananipitia tende tukapati.